wakkati jotta mani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Salim Diawara to ɓoggi jannde gafandu halla Mamadou Sama Seku jom ñal sakiraɓe heeɗiɓe. Laamu o hawliti wiide hoore transition asimi Goyta yata Accra ñande aljumare nde noga joom mars e batu juuju resede o communiqué gouvernement o hawliti mbiyan yo ministére nelte fay ɓoyata sere wollo mbiyan haybongol hakkeji eguɓe Mali huncante hoore ñande alkamsare nde ɗum humpita Bamako ɗo yo projet mo darani mbiyan Amnesty International. Rewɓeɓe fedde CSA gaɗi kawru mbiyan alkamsare hande batu dow talkuru algendu mbiyande ngal ɗo kawrtal e ɓe banggal ngal ɗo kawrtal ɓe mbiyan saabi 8 mars kumaniɓe kabaru muɗum ɓe holliti wiide darande mabɓe mbiyan no muwni hewtagol jam e dawralle Mali. Ɗigol sembe kabaruji amen hande kikiri alkamsare 9 mars 2020. Bisimilla sakiraɓe. Kala koɓe leydi CEDEAO kawru tan ñande aljumare mbiyan 25 mars to Accra leydi Ghana dow kabaru leydi Malindi. Colonel Assimi Goyta hoore transition o mbiyan noddama hawrude e battu o ka e le communiqué alkamsare hande ministre gollidal hakkude leyɗe holliti wiide président Goyta wona jahoo e mbiyan oɗo battu juujoɗo CEDEAO yo e mbiyan yontere caggal dawol dewrutinowo fedde lefoy leyɗe ɗe le Mali. Kanko kalifa Goyta on ko heɓe andi keɗen fostango Ousmane Nyalbouli.
O batu ana wayi hono gikke cakitotoɗo e hakkillo hon jotoɓe yogaɓe hakkunde CEDEAO e Mali fa dewral waɗa taƴiralle heɓe hakke laamu hakkundejo gonɗo joni o watta jaabu noddago CEDEAO hawrugol laamiɗo laamu hakkundejo e batu Accra o. Gouvernement Mali o holliti ley communiqué goto wiide hoorejo leydi meɗen ndi hawran o batu e visio conférence dow toɓɓe pawiɗe dow kabaru Mali. Ley windande nde hollitama wiyede nelaɓe ministére ngaji nayyi kawran o batu hono ministre kuminiɗo hajuji Mali gon Isella Abdoulaye Diop hollitinde wiide arande ɓe dartino duuɓi joyyi laamiɓe laamu hakkundejo cakkiti darti duuɓi nayyi jokkini dartude duuɓi tati fawari e duuɓi ɗiɗi hakke laamu hakkundejo o watta. Ley communiqué goto gouvernement Mali o tindini wiide o anniya keso yo tinnare mawde colonel Assimi Goyta yalla dewral ana waɗa ɗon ko gueɗe ɗiɗi fu kani yettude ko laati fu o anniya du fedde lefongol faɗɗiti ɗon hakke balɗe tati ko nelaɗo CEDEAO warno ley Mali ley yontere ƴaɓɓene nde Goodluck Jonathan darti lebbi sappo e ɗiɗi yaade lebbi sappo e jeegom ko laamu hakkundejo hani wadde kasen.
Suru Sariya yomwa mbiyan holti wiide jukkuji dow mbiyan jukkuji ɗi lefoy leɗɗe ɓami dow Mali ene hani imminede mbiyan oɗo kabaru o mo goɗini ministre jawdi waɗi mbiyan ñolomma fodde batu juujore CEDEAO dow mbiyan kabaru leyɗe Mali Burkina e Guinée Conakry. Fande li kabaru ɗi mbiyan hojotoɓe hewɓe holti wiide oɗo batu o mbiyan CEDEAO na wawi latade hono mbiyan nawtorgol mbiyan e nawtorgol immingol jukkuji dow leydi Mali e wi kanko Jean François Camara dunke politique ku neɗɗo mbawi mbiyan jondorade mbiyan bultugol ɗiɗo tellaji ɗi ndenno wonko hanni kalifa guuɗa ke fostango Ousmane Nyalibouli.
Je pense bien avec
miɗa miila ngo hakkillo CEDEAO ɗum an holla wiide ɓeɓe lanndini fakkalti dal waɗa daare dewral heɓe ɗum yo gikki lobbonon Mali sini a daari e o batu ɗum an holla wiide CEDEAO ana yiɗi tiɗalla Mali o heɓene jogala ko fawi dow kabaru yalla embargo o ana immine. CEDEAO ana wawi jokkude laawol ngol imoi jokkingol fay si tawa wala ko jumidiri ɓe ndenno miɗa miila CEDEAO kañum du ana wawi wadde hono imoi waɗini immine jukkongoji ɗi.
Sagrabal tout hakla ma du kabar ngam banga bem am Facebook ak Twitter jugum ben mayiti sumelo bubu maga ben ngada matu galle mako dende kachi du fleuve dum wadi yeso ben sarabe sakrabe ben girabe ben golli dalle politikaku e kanye dinankobe denno seda fuji golli dobe kanye girabe bama hala mudun hala mudun ngada masane yalla yitude sande kanko ibdo sumelo bubu maga ben iwi hen to le clinique Pasteur tiagal ben nyaw dum wadi alternerno Umar jabbindu fande le kabaru yiɗi mbiyan ana wara ñaji mbiyan capanɗe temeɗe nayo wigguɓe Mali e wi Amnesty International ndenno ɓe fedde nde holti wiide ɓe fof le ngalure Bamako e le ngalure Bamako toon ko ɓuuri mbiyan temeɗe tati toon galleji goodi ndenno le temeɗe tati galleji goodi ndenno ɗum ɗo waɗa mañel akamsara nde wattu karu tal dow egguɓe Mali ndenno fanda muɗum woni kamɓe golloɓe neɗɗakuɓe gaɗa kuncina hoore projet sérewol haybugol egguɓe Mali ndenno banggal muɗum yo hinnade ɓeɗo yimɓele kuma fin kitana wonno toɗi keɗen fostan Ousmane Oumar Wagol e Alcissé.
Golɗo sariyawol Amnesty International holliti wiide ana yeeli naɓe to yimɓele humni be kabaru watnade seriyaji li leedi meden di yelle dum huncene yimbe le nyongiti be hore kedde mo kanko noddirte Hamman Touré goto e lamir fedde mo noddirte Amnesty li leedi mali ndi ko masifi do hen ko tewtude o do projet ni woni rende yimbe le nyongiti be kan yimbe ngado be wita wita le hitane 2021 nyongiti be uynay temen nay wonno to nyande timumi immission jehi nokkuto be ngoni falajeto be kaltani me wiide ko yettoto galle teme tati chapan jeneyon wolne odo nokku
fami
ko sakiti ko fu nyongitibe irun yahata irun heba sembe de tatteji di fu non fedde humnine kabar yimbe le nyongitibe le odo nokku hollitir wiide kanko noddete Fatoumata Touré o wi dum faabo tobe ko nayri bangal ngurna mabbe
tout monde sait que c'est
homo fu ana andi wiide al hali mo nyongitibe wolne mudum hande o wana ko mudi be do yimbe nokkulato nyamangaji yuppete hodi e mudum ne dido nokkulene denago fu wala bandi en ana hewito fu ura nokkutube ngoni falajeto
celui du falaji
tiagal mudé banni wadde imadraji fa yewta yalla hon yimbe ne nyongitibe kani fabirede ko nayri bangal seriyaji be biibe kajangol do seriyawol do wote le fedde cnt do e timode hitane 2022
tiagal ko tewuji yimbe le ben hage chamantoto yimbe le yitama nyande tati liru masto ben cercle nyono fele gouve fedde cnt ndardi lamu leedi ndi hun tan horgul ndendo ndedo gollirde holti ben foore wadde do kabar mudu agi boori won hore do cnt won ko andi am sit tour ke na fustan Ousmane Yalbouli
en début mars
le fuddode lewru mars ndu en fu en jinnate do bembe ande de ko mitti en yonki himbe ndupabe wadi les régions segu le lamu nyono nenno ana hani min darta e lamu o wad horngoji e jomu en gala e wi fay gota fa ande no di masibaji ngadiri sabi di masibaji ana tanni sanne ana nawi yonki nenno fa fame no dum wadire ana hani horgo udite fa ande ko dum lati sababu hebe ngoni tiagal di bonandaji watti yoga fedde joinete fa wad horngoji ka himbe ndoman abada jabuji mudun jetake dum woni ko wela nena joni mi en jello pati latironi
robe fedde csa mbien ngadi kawtal handi alkomsare noga inay mars bamako do kambe hawrumbe totondure haklaji do kabaru talkuru aljendu denno ko kawtal ngal yu bangal yambere fa handi nyande 8 mars kumanide robe darman moy gan wono tuke da fasango Ousmane Yalbouli alcissi
halaji di ana pawino dow ko yeyi yeso hedon hani daranede le kaldal ngadangal fa jam hebengal le boto be jettidu be torraji kiwti le tidal la o madame lalla moulay haydara kejalo hala rewbe csa
yettude debbo yogo jam kontondiro be leedi mali peccido be yimbe do woni imadraji dimi anni wadde yallamde pabo no mujiri andeji be do rewbe bangal huncande hore tidalaji dimi gondi fewde mudum di yalla jam o yo ana hebe mi wawa fe jokki hala anka so mi narday on duaw du on do yimbe le fu be yonkiji mu en sami le dido basiji civil and fire to military
hala jam wawa halede serebo indaka dande mabbe ana mawni sanne do dattugol dejere don holliti wiide babirado golle o el house riyas ambassadeur lead algerie mali
le kaldal kawral chinanga lead algerie debbo darde mawdo wonan dum lehi rewbe malin kobe ana wawi faabade golliji fu mbawdi yogude jam wartude dejere e yirwere le leedi
o imadara e nandore modon wadam fa jam junnido hebe dum woni ko holliti wiide kejaado ministere humnine jam e dewra leedi mendi
lumongo mbien bibe jallo kidal fuddi altinere jabbide de denno dum timmanna nyande noga juu mars e wi kambe landini be lato sababu hun tande hore bibe jallo mbien kabaru burfufu hun tangol hore kabaru ngure le region o dum woni ko be holti wiide mbien ndemobe region o hobe ngari ngal do kawtal jaagu denno holti wiide dum lato sababu be ji enu fewiri dum mbien kany dum yewude kulentereji mabbe di kanko faati yatara on ko be kede fosan wadi sisi
ngodo lumo fana mudu woni faabaade gollobe golle demal sabi demal darne mudu ana momni sanni le ngurdan e yurovere dum woni ko holliti landin be galdo kawrtal sidi mohammed ag agali horejo suudu kumanido demal le region kidal
do sembengol hewtagol jam e dewral demal tinare jamarne fewde kuteji waltre wakati kay don kabar wita wita
demo be ka jowti sanne odo hakille be koliti wida julabe urule tateji di fu buri fu gawo kay alger fa wara hawre kawrtangal abdel kader ag soupi demo
min gaddi legume ngaji kewdi hono tomati betrave salati carotte aubergine choupom pomme de terre e ko nande mun en ko hebata le golle jardinier minen jetta sanne kambe papotobe
e region o goddile saha leji ni du ana jabani odo hakkille le hakkune maji ana minaka e region o kanyindu fudi kawta mun goobo foire agricole talatara bettine balle tati dun warta wadde
bangal fikol bolom ben leedi mali ndi bisiman jangu noga ju mars leedi tunisie ben to latirde 26 mars bamako ndan korto gal yu bangal match barrage kawtal coupe du monde de stade 2020 mi sitam wiire ben jo anaji lubbe hewbe tuti ben unyaji kewdi biyeji supporter en jagbule mali match retour ben sarta noga jena mars e warundu to rades leedi tunisie
Sidio Tamani, de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
Sakra be min kabar amen to kiruji te men ba man goto to masna to hultama wiide min kawtal balli diddi ben hawritini men gollobe etat civil dum timinan ben dum timmi alkamsare hande noga mars denno ben dum hawritini yimbe le men gollobe le ben office gollobe le etat civil commune ben nokku masina kawtangal hebi mu jambo do woni nokku le do centre de formation collectivité territoriale et de faba jawdi agence belge développement sakra be tumita ko lam hande mi tontan baw sa to pita de ben mal amé 3w.tutamlin.org madno do jamo 3320 do sédé yotra meden magazine
sido tamani
yoto meden ben sukabe hande na yowi do kabaru ben safaraji balébe e ben tubakube derno kango madam kublam ko benen ke nana ko miro fotinen yo ankire jam
yewtere sukabe mal
inrabe yogabe sedi jati na holi safariji tubakube kabe ngattani hakilo dunno di balebe
di trande do
trosta cegal ko binana ornasgo mi nautrike safariji tubakube inrabe be ngattanta hakilo safariji di bamete sabe suglaji ngondi do mabbe safariji tubakube balebe fuf na sawra sukabe sato ledde de kaadi sanne denno non haani adadu mudum haybe sanne ledde balebe mamrabe amen nautrike sawrude en fuf fo gordon dulla wide be buri en cellal
sukuke
edo andal mako faratiji di mbawi sambinde safariji balebe madu kunare chawrowo dardi honorobe mako be hayburi kwar mudun no fevri odo chawrowo kebdo ngaldo andal jungu abam mudun nawabi nyande fuf bisimude ko warata nogo inirabe jugube sugulaji odo neddo jodido fombabugu e hakilo madu sarabe na hani humpitade do no safariji di totote sukabe be
ala nisan
ko bur hewde keccel doli planama e fral gam hokete denno de chawrata su safariji balebe su tubakube sikwala kay suni no di nawtorte watana ka kilo fadde di sawrude di bawla tari kasara itobe ledde balebe ngontun lolirbe etnu pharmacie nawtortobe tawangal mamirabe mabbe gila kurnuji kewdi bandani ledde de nyawuji ka be ngatini hakilo sanne nawtorgul majje non ko non dun holitiri docteur Oumar Soumari gollowo pharmacie e bi mako resgol no fevri safariji balebe ngunti allaji holtivide de do chafaje su de balebe ma de tubakube na bawi sambinde ti alaji cellal sunni nawturgol majje teddinaka
ala nisan
ko bur hewde keccel doli planama e fral gam hokete denno ledde chawrata su safariji balebe su tubakube sikwala kay sunni no di nawtorte watana ka kilo fadde di sawrude di bawla tari kasara itobe ledde balebe ngontun lolirbe etnu pharmacie nawtortobe tawangal mamirabe mabbe gila kurnuji kewdi bandani ledde de nyawuji ka be ngatini hakilo sanne nawtorgol majje e lele di mali yimbe le hewbe pewti e safariji balebe sabi be jihi jati nafakaaji mudum ka non dunkembe kay na cikiti faande tutugol dido safariji di sukabe be
yewtere sukabe man fu wonno